mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Mbibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ni ikiganiro muri isanga turaza kuvuga ku ndwara ya malaria.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero ku ijwi rya Amerika, nkuko mubimenyereye buri wa gatatu, ikiganiro muri isanga kivuga ku buzima, ku magara y'abantu. Uyu munsi turavuga ku ndwara ya malaria nkuko abenshi mwabidusabye. Icyifuzo cyanyu kandi gifite ishingiro. Malaria ni indwara yibasiye abantu benshi ku isi, ariko cyane cyane mu Rwanda no mu Burundi, nubwo abashinzwe kwirwanya bayihagurukiye. Muri ikiganiro turibanda ku ngamba zo kurushaho kurwanya iyo ndwara ya malaria mu Rwanda. Twatumiye Dr. Aimable Mbituyumuremyi, ni umuyobozi ushinzwe kurwanya malaria ku rwego rw'igihugu. Turaza rero kubaha umwanya nk'uko bisanzwe, mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo. Muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara. Iyacu ni 202, mubanje nyine akamenyetso ko guteranya 202 441 993. Mu kanya rero turaza kuganira na Dr. Mbituyumuremyi Aimable. Ubwo rero nagira ngo tumwakire, twakire umutumirwa wacu. Dr. Mbituyumuremyi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uduhaye ikaze ku ijwi rya Amerika. Imibare rero yatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko indwara ya malaria ikomeje kuba umutwaro ku bihugu byinshi byo ku isi. Ahabarurwa miliyoni 214 z'abantu banduye malaria bwa mbere hari mu mwaka 2015 ku isi hose. Ibihugu byo muri Afurika biri ku isonga mu bifite abantu benshi barwaye malaria ku gipimo cya 88%, bikurikirwa n'ibyo mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya, ahabarwa 10%, hanyuma hakaza akarere k'uburasirazuba bwa Mediterane, habarwa 2%. OMS muri raporo yayo y'uwo mwaka 2015 yavuze ko ibihugu byo muri Afurika bikomeje kwibasirwa na malaria, nubwo imibare igaragaza ko iyo ndwara yagenje amaguru make umuntu arebye abantu yajya guhitana. OMS ikavuga ko izo mpfu zituruka kuri malaria zagabanutse ku gipimo cya 66% mu bantu bakuru b'ingeri zose na 71% mu bana bafite munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Ibiro bikaba bishingiye ku bushakashatsi bwakozwe kuva mu 2002. Mu Burundi iyi ndwara ya malaria iza ku isonga muzihitana abantu benshi mu gihugu, nk'uko mu biganiro byacu biheruka twabigaragarijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ku birebe u Rwanda rero, abarwayi ba malaria bariho mu mwaka wa 2012 bikubye inshuro enye mu mwaka wa 2015, nk'uko rero Minisiteri y'Ubuzima yabitangaje. Nuko nababwiraga Dr. Aimable Mbituyumuremyi ni umuyobozi ushinzwe kurwanya malaria ku rwego rw'igihugu, akaba ari we mutumirwa wacu muri iki kiganiro, aratubwira ko iki kibazo gihagaze mu Rwanda ubu, atubwire naho abarimo gushyira ingufu mu kurwanya iyi ndwara ya malaria no kwikumira. Dr. Aimable Mbituyumuremyi, muri make ikibazo cy'indwara ya malaria kifashe gute mu Rwanda?
Murakoze cyane Eugenie. Nk'uko mubivuze, ikibazo cya malaria cyugarije ibihugu byinshi bitandukanye by'isi, arimo ni Afrika cyane cyane n'ibihugu byacu birimo ari u Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania. Bigaragara ko malaria yagiye yongera cyane nk'uko muvuze kuva mu myaka 2012, aho tubona ko imibare yiyongereye cyane bikabije kugeza ubwo bibasha kwikuba inshuro zigera kuri enye. Ibyo rero bikaba ari cyo bihangayikishije igihugu cyacu by'umwihariko, ariko bikaba binatuma nanone hari ingamba zishyirwaho z'ingenzi kugira ngo tubashe guhangana no kwigira malaria, cyane cyane ariko tunagabanya impfu zaba ziterwa na malaria, yaba arimo abana batoya ndetse no mu bantu bakuru. Imibare rero nk'uko igaragara tubona ko igenda nanone ihinduka bitewe n'ibihe uko bigenda bisimburana, cyane cyane ko tuzi ko imvura n'ubushyuhe bigira uruhare rukomeye cyane cyane mu kororoka kw'imibu ikwirakwiza cyangwa zikoko zitera malaria. Usanga rero ko imibare kenshi ya malaria izamuka mu mezi akurikira gukamuka kw'imvura. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda niba imvura tuyibona mu kwezi kwa kane, igakurikirwa n'izuba ryo mu kwezi kwa gatanu, kwa gatandatu n'ukwa karindwi, usanga ko akenshi na kenshi malaria yiyongera cyane mu kwezi kwa gatanu, kwa gatandatu, bikurikiranye neza no guhita kwa yamvura mu kwezi kwa kane, aho usanga y'amazi yamaze kuba menshi yagiye areka hirya no hino mu misozi ahura n'izuba ryo mu bushyuhe, bigatuma noneho ubushyuhe ayo mazi areka bituma imibu ibasha kororoka cyane. Tubona ko nanone imibare yongera kuzamuka mu mpera z'umwaka, cyane cyane mu kwezi kwa 12 ndetse bikagera no mu kwezi kwa mbere, byo bikurikirana na ya mvura yo mu kwezi kwa 11 n'ukwa 12 izikurikiye n'izuba ryo mu kwezi kwa 12 mu mpera ndetse no kwa mbere. Ibyo rero ni ibihe biranga kwiyongera kwa malaria mu gihugu cyacu, ariko bitavanye ko no mu yandi mezi atandukanye nabwo tubona abantu bakomeza kuza barwaye malaria hirya no mu gihugu.
Ntandukiriye gatoya inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu hari ikibazo cy'imyuzure myinshi cyane muri Leta ya Texas, aho amazi yuzuriranye ahantu hose, kandi mutubwiye ko amezi akurikira ikamuka ry'imvura bishobora gukurura malaria. Muri Texas naho ni ahantu hashyuha, ndetse wavuga ko hameze nko mu bice bimwe bita tropicale, ubwo umuntu yatekereza ko hashobora kuba malaria naho muri bino bihe nyuma amazi amaze gukamuka?
Oya, ubwabyo amazi ahuye n'ubushyuhe ubwabyo ntabwo icyo gitera malaria, ahubwo icyo gikomeye cyane ni imibu. Ibyo bishobora kuba by'abantu ariko badasanzwe imibu, ntabwo kuba aharaje imyuzure byatuma imibu iboneka itari isanzwe. Ibyo rero mu gihe adasanzwe imibu n'ubu muri ako gace, ntabwo kuza rero kw'imvura ikurikiye n'ubushyuhe byatuma bikunze malaria ihaboneka, keretse gusa hasanzwe ya mibu, ariko nabwo hakaba hasanzwe ya mibu yamaze kwandura malaria yandujwe n'abantu agakoko gitera malaria. Ibyo rero biterwa n'uko n'izindi mpamvu zitandukanye, ntabwo ari amazi n'ubushyuhe gusa, ahubwo agomba kuba ari n'imibu ishobora kuba yahororokera. Niba ari ingamba zashyizweho ugasanga muri Texas nta mibu ikihaba, ntabwo imvura kubiguye byatuma imibu igaruka itari isanzwe ihari. Nta nubwo kuba hasanzwe imibu wenda ariko itanduye malaria byatuma malaria yongera, ibyo byose tugenda tubihuriza hamwe kugira ngo tumenye ko malaria ishobora kuba yaboneka ahantu bikurikiranye n'icyo gihe cy'imvura.
Yego, ndumva harimo n'uburyo bwo guhumuriza, twizere ko itazahaboneka. None ubu mu Rwanda harimo gufatwa ngamba kizo kurwanya indwara ya malaria yanga ikazahaza abantu, hari igiteganijwe guhinduka mu buryo mwari musanzwe mukoresha, mu yandi magambo ni hehe murimo gushyira ingufu kugira ngo murusheho kurwanya malaria?
Murakoze cyane. Kugeje imiterere y'igihugu cyacu, hari uturere tubona ko tuzahaye cyane kurusha utundi, cyangwa se tubona ko malaria ikunda kubonekaho cyane kurusha ahandi. Utwo ni uturere two mu burasirazuba, cyane cyane ko hakunda kuba nyine ubushyuhe bwinshi, ariko ugasanga ari n'amazi agenda areka, cyane cyane bakoramo ibikorwa bitandukanye by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, usanga hari amazi amara igihe kirekire kandi akaba yahura n'ubwo bushyuhe bw'uburasirazuba. Ahandi mu gace ko mu majyepfo y'igihugu naho usangamo ibikorwa bitandukanye, ubuhinzi bw'umuceri n'ibindi, cyangwa se ibindi bikorerwa mu bishanga. Ibi bikaba rero bituma amazi ahora aretse igihe cyose, ngo rero iyo izuba ribaye ryinshi nabwo bituma imiyo yororoka cyane ugasanga malaria yibanda cyane cyane ahantu. Ingamba rero dushyiramo by'umwihariko harimo gutanga inzitiramibu zikora gikoti kugira ngo umunyarwanda wese abashe kuba afite inzitiramibu mu gihugu. Ibyo birakorwa mu turere twose uko ari 33 tw'u Rwanda, ku buryo kuva mu mpera z'umwaka ushize kugeza mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka hakozwe kampanye yo gutanga inzitiramibu zikoranye umuti. Tukaba twaratanze inzitiramibu zirenga miliyoni 6 ku banyarwanda bose, kuburyo twizera ko nibura abantu babiri mu Rwanda bafite inzitiramibu ku buryo twumva nta kibazo kijyanye no kuba wenda ntawe udafite inzitiramibu. Ikindi cya kabiri dukora ku by'inzitiramibu ni ukureba ibyiciro bizahaye cyane kurusha ibindi, bizahazwa na malaria cyane harimo abana batoya ndetse n'abagore batwite. Abo nabo tubaha inzitiramibu, tukaba tuzizeye neza ko umwana wese wujuje umwaka yaje gufata urukingo tumuha inzitiramibu atahana, kuko tuba tuzi ko ashobora kuba agiye kujya ku gitanda cya wenyine kugira ngo bafite inzitiramibu imukingire. Umugore utwite nawe inda ya mbere tumuha inzitiramibu kuko tuba tuzi ko ari umuntu nawe washobora kuba yazahazwa cyane na malaria, cyane cyane ko abagore batwite hari igihe malaria igakomerera cyane ikaba yabatera gukuramo inda cyangwa se no kubura amaraso. Hanyuma ku bijyanye n'izindi ngamba zitari inzitiramibu harimo gutera imiti yica iyo mibu ikwirakwiza malaria, tukibanda cyane cyane muri twa turere navuze tw'Iburasirazuba ndetse n'Amajyepfo, aho kugeza uyu munsi nibura buri mwaka tubasha gutera iyo miti mu turere hagati ya 5 na 7 kugira ngo tubashe kugabanya cyangwa se gukuraho iyo mibu ikwirakwiza utwo dukoko dutera malaria. Izo ni ingamba zikomeye z'ingenzi z'ubwirinzi, ariko hazamo no kwigisha abaturage gukoresha neza izo nzitiramibu, kugira isuku yabo batuye kugira ngo bakoremo bya bihuru byihishamo imibu ndetse babashe no kuvanaho bya biziba y'amazi aretse hirya no hino yororokeramo ya mibu ikwirakwiza tuko kudutera malaria. Hazamo rero ikindi kintu cy'ingenzi cyane, iyo kwirinda byananiranye akagira ugira ibyago byo kwandura malaria, hariho serivisi z'ubuvuzi twegereje abaturage ku buryo kugeza uyu munsi tubasha kuvura malaria ku rwego rw'umudugudu. Dufite abajyanama b'ubuzima bageze ku 30 mu gihugu hose bahuguwe ku gupima malaria ndetse no kuyivura, ku buryo uje abagana wese babasha kumusuzuma bakanga afite malaria bakamuha imiti. Ibyo rero byatangiye gukorwa ku bantu, ku bana batoya munsi y'imyaka 5, bimaze imyaka irenga 4 bikora mu gihugu, hanyuma ariko byatangiye gukorwa no ku bantu bakuru kuva mu kwezi kwa 10 umwaka ushize, ku buryo ubu nta muntu n'umwe uba ukeneye kujya ku kigo nderabuzima cyangwa se ku bitaro kwivurizayo malaria keretse nk'ufite malaria igikatu ziriya tuvuga ko ziba zikomeye zageze mu bwonko zagabanije amaraso n'ibindi. Iyo ni ibintu by'ingenzi cyane, aho twumva ko ari ingamba zihamye zituma tubasha kuvura abantu hakiri kare kugira ngo tugabanye impfu ziterwa na malaria, ndetse by'umwihariko ku bantu batishoboye abari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri by'ubudehe ubwo ntabwo bafite ubushobozi buhagije, abo bo basuzumwa ndetse bagahabwa imiti ku buntu iyo basanzwe bafite malaria. Ibyo nabyo rero ni ingamba zikomeye zituma n'udafite ubushobozi uwo ari wese abasha kubona serivisi z'ubuvuzi bwa malaria mu gihugu cyacu.
None abaturage mubona bakira izo ngamba gute, babafasha gute kuzishyira mu bikorwa? Mu biganiro twagize nabo mu Burundi hari inzitiramibu zatangwaga naho, ariko hakaba abantu bazikoreshaga mu bindi bikorwa nko kutwikira imbuto tuvuge nk'amatomati cyangwa imboga. Mwebwe mufite uburyo bwo gukurikira kugira ngo murebe abaturage niba bakora ibyo mwabasabye, niba bakoresha inzitiramibu mu buryo bukwiye, cyangwa se niba inyigisho mwabahaye bazishyize mu bikorwa?
Ubwo buryo burahari, uretse ko usanga bugikenerwamo imbaraga, tukorana cyane cyane n'inzego z'ibanze gutanga inzitiramibu kuko zitangirwa ku rwego rw'imidugudu. Hanyuma ubwo tugasaba mu butumwa dutanga butandukanye ko abaturage bose bahawe inzitiramibu bazikoresha icyo zagenewe. Aho tubasha kubona rero umuntu utayikoresha icyo yateganirijwe tubasha gukora n'inzego z'ibanze zihegere kugira ngo zibashe kuduha amakuru cyangwa se nazo zibashe gucyaha abakoresha nabi inzitiramibu bahawe. Ibyo rero tukumva ko bigenda bitanga umusaruro, cyane cyane ko ubu tukumvana n'uko uwo ari wese akwiye kuba ijisho rya mugenzi we. Yamaze kumenya amakuru ko malariya ari ikibazo kimwugarije, akabona mugenzi we adakoresha neza izo serivisi uko ziteganijwe, nawe kumusaba ko yamenyesha inzego zimwegereye kugira ngo hafatwe izindi ngamba zihariye.
Ku baturage rero, mubona ibyo babwirwa bagerageza kubikora bakabishyira mu bikorwa nta ngorane mubona?
Cyane cyane ko binyuze mu njyanama y'ubuzima babegereye, usanga babasha kumva neza inama bahabwa. Ariko bitavuze ko ushobora kubona nanone abantu babiri batatu se bashobora kuba batarumva neza akamaro k'inzitiramibu, cyangwa se ugasanga yarembera no mu rugo ntajye kwivuza ku mujyanama w'ubuzima, ugasanga wenda abanje kujya kwivuza mu byo bita ngo ni ku muvuzi gakondo, cyangwa se akajya mu masengesho akira kuri indwara yindi idasanzwe yamufashe. Abo rero nabo baracyariho bake bake, ariko kwigisha no guhozaho kugira ngo tumenye neza ko ingamba zishyirwaho zose mu gihugu zibasha kubahirizwa.
Ndabashimiye rwose muganga Mbituyumuremyi kuri ibi bisobanuro murimo kuduha ku ndwara ya malariya. Ariko ikiganiro murisanga ni ikiganiro giha abakunzi b'Ijwi rya Amerika umwanya bakabaza ibibazo, nagira ngo mu kanya tuze kubakira.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ni ikiganiro murisanga aho tuvuga ku ndwara ya malariya, tureba cyane cyane ibirimo gukorwa hashyirwa ingufu mu kurwanya indwara ya malariya mu Rwanda. Umutumirwa wacu ni muganga Aimable Mbituyumuremyi, akaba ashinzwe kurwanya malariya ku rwego rw'igihugu. Nagira ngo rero twakire abakunzi b'Ijwi rya Amerika, duhere kuri Jean Claude. Uranyumva Jean Claude? Urahagana hehe? Irindi zina ryawe ni nde? Uzimya radio irimo kwisubiramo. Jean Claude wazimije radio? Noneho tubwire indi zina ryawe n'aho uri, hanyuma ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Jean Claude ndi Kigali mu Rwanda. Ikibazo nabanza kubaza umudogiteri, icyo ntara uko ari ebyiri kariho zikunze kugaragara mu kibazo cya malariya cyane, kandi n'ubu ngubu ikaba bitaragabanyuka cyane ku buryo wenda twavuga ngo wenda ku buryo ikavuga ngo nka 60% kugira cyangwa se 70% wenda abantu bamaze kuyikira. Ese ni izihe ngamba bari gufata ku buryo wenda nubwo hari nka 70% bamaze gukira 30% isigaye kurya nabo bakira bakabasha gukira iyo malariya.
Aho uravuga mu burasirazuba mu majyepfo y'u Rwanda?
Izo ntara ko ari ebyiri. Ikindi kibazo cya kabiri, izo nzitiramibu bari gutanga ko hari igihe umuntu arwara iyo malariya kandi izo nzitiramibu yaba yaziryamyemo, icyo gihe biterwa n'iki? Kandi yakurikije amabwiriza yose aba yahawe n'abashinzwe kubitangariye mu midugudu no mu tugari no ku matante de sante, ikindi cya gatatu ariko cyo nagushimira cyo ndabashimira ukuntu bari kugira ubwitange bwo kwegereza abantu mu midugudu no mu tugari mu santire de sante abantu babitaho uburyo bwo kubavura kuri malariya imiti barayimanuye bayigeza mu banyabuzima bo hasi mu midugudu aho ndabashimira cyane ko bari gukora igikorwa cyiza cyane ariko noneho abo bantu kumbwitira neza ni uko umuntu arwara malariya kandi kandi cyane iyo yajyanyemo yakurikije amabwiriza yose aba yahawe murakoze ibintu nayo baza mu kanya
yewe urakoze Jean Claude twakire na Fidele mbere y'uko umwanya muganga akagusubiza Fidele ni Kamari watwandikiye kuri Facebook
Alo?
Oui, ni Fidele Kamari.
Ni Fidele Kamari, ni Kigali, ni
Kisabo. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Ikibazo cyanjye ubundi natangiye nshima ubundi gahunda yanjye no kurinda amarira y'abaturage. Mu by'ukuri mu midugudu abajyanama b'ubuzima bahawe imiti ya malariya ifasha nyine abantu mu midugudu kuko ndetse buri wese ibiti nyine ayibona ariko tukaza tuti kuko abaturage bose bafite inzitiramibu ko bamwe kurwara malariya kandi bariya mu nzitiramibu baduteye kuko inzitiramibu baduha zose ko zaba zifite umuti zakoranywe nawo ko bishobora ko zifite ibibazo kuko ahari biteye kuko malariya yaba ndetse imibu ikaba itahunga inzitiramibu ni kimwe icya kabiri tuyabuze kubera iki ingufu nyinshi bazishyize mu majyepfo no muri provinsi y'iburasirazuba niho honyine malariya ifite ingufu nyinshi cyane kurusha ahandi hose
yabivuze
ikindi twibaza ko malariya bayirwanya cyane kuki badashyiraho gahunda yo kuyikingira urukingo rwa malariya kuko ntirwaboneka kugira ngo abantu bashobore kuba bazajya bakora imirimo yose isanzwe batarwaye malariya habura iki kugira ngo haboneke vagisin iyo vagisin ikingira malariya abantu bagakingira malariya ntiyo kurwara ikindi dutekereza ko Kigali bajya badukorera habagaho ikipe itimu y'abantu bagenda batera imiti mu ngo zacu bagenda batera imiti mu masaro mu byumba byose ku buryo rwose yari gahunda nziza cyane ariko ubu ngubu irahagaze dogiteri se iyo gahunda iyo kuki ihagaze kandi yari nziza cyane ubu ngubu ikindi twasaba dogita ni uko bakangurira ba abantu bacuruza hari imiti yo mu farumasi ihenze cyane bavanga n'amavuta yo kwisiga ku buryo buri mugoroba itiye kuryama tubushobozi rimwe na rimwe tuyivanga n'amavuta twisiga ku buryo abana tubasiga tugasiga abagore n'abana ku buryo mbese iyo mibu itashobora kwegera umuntu ufite isize umuti muri make dogiteri ngo yadusobanurire nyine impamvu ingufu nyinshi z'amajyepfo muri provinsi y'iburasirazuba cyatwitera cyane aricyo murakoze cyane
urakoze icyo kibazo cy'imiti mwisiga ntabwo nzi niba washaka ari informasiyo washaka gutanga cyangwa se niba wibazaga niba uyu muti waba ufite akamaro kuwukoresheje ikibazo cyari ikihe
kiriko hari imiti dusanga mu mafarumasi imeze nk'amavuta twisiga nimugoroba igihe tugiye kuryama ku buryo iyo uraye nk'ahantu hatari inzitiramibu ufite garanti ko nta mubu uri bukurye aho twayisanga mu mafarumasi gusa ari Kigali
kandi ikabihenze
nka Cyangugu Nyamasheke ntawe ushobora kubona umuti nk'uwo wakwisiga mu gihe utagiye inzitiramibu mu giturage ikaba rero namukangurira ko iyi miti yakwirakwizwa ahantu hose ku buryo buri wese yajya ukeneye yajya awugura kuko ni pomade wisi kugira ngo umubu utakugeraho
ariko wari uvuze ko ihenze ubwo se bose bazayibona
irahenze icyo namye kubaza cyane ni kubera iki vagisin ya malariya niyo itaboneka kugira ngo kuko warwanyije indwara zindi indwara ziriho zindi z'ibituntu akokorishe akakaniga naho akaboneka imbaraga za vaccin ku buryo umuntu yabona vaccin ya malariya ku buryo buri wese yajya akora adafite ikibazo cy'uko malariya izamufata akamererwa nabi
urakoze cyane Fidele kuri ibi bibazo byawe ubajije, ni bibazo rwose ari bya Jean Claude n'ibyawe byose ni bibazo byiza cyane biri butume tubona ibisobanuro. Muganga urakoze. Muganga Aimable Mbituye Muremyi, wumvise Jean Claude na Fidele ibyo bavuze, baragaruka cyane ku kibazo cyo kuba barashima bashimye ibikorwa mukora mugeza ubuvuzi ku baturage iwabo, ariko bakabona nanone hari ibindi bifuza gusaba, harimo uru rukingo rwa malaria, harimo kongera kubaterera imiti mu mazu, ubwo mugira icyo mubabwira n'uburyo nicyo bakora kandi bakurikije inama z'abaganga bakara mu nziteramibu ariko bikanga bakarwara malaria.
Murakoze cyane, urakoze n'ababashe kubaza ibibazo Jean Claude na Fidele. Ariko mbere ko kibahurijeho cyo kuba umuntu aryama mu nziteramibu akurikije amabwiriza nk'uko yayahawe, nyamara akarenga akarwara malaria cyangwa se akandura malaria, nibyo koko ushobora kuba warwara malaria cyangwa se ukayandura nyamara waraye mu nziteramibu ndetse wanakurikije amabwiriza ku mpamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere ni uko imibu ikwirakwiza turiya dukoko dutera malaria ntabwo irumana ari uko uri mu buriri gusa. Mbere niko byari bimeze, twabonaga ko imibu irumana mu masaha y'ijoro abantu bamaze kugira mu buriri, ariko ubu ngubu bitewe n'izi ngamba zagiye zishyirwaho zitandukanye, imibu nayo igenda ishaka uburyo bwo kwirwanaho kugira ngo ibashe kubona amaraso ibikeneye kugira ngo ibashe kororoka. Ku buryo nayo rero iyo imenye ko hari inzitiramibu ikaza umunsi wa mbere igasanga hari inzitiramibu, ikaza uwa kabiri igasanga hari inzitiramibu, ishakisha uburyo ishobora kuba yakuruma mbere y'uko ugera mu nzitiramibu. Tuvuge ko niba Fidele cyangwa Jean Claude baryama saa tatu z'ijoro, ariko mbere ya saa tatu ashobora kuba yicaye muri salo iwe, kandi muri salo ndahamya ko ushobora gusanga umubu uwurimo kandi ntabwo aba yicaye mu nzitiramibu. Bivuga rero ko hari igihe umubu ushobora kuba wakuruma mbere y'uko ugera mu nzitiramibu, ntabwo rero byavanaho ko kuba waryamye mu nzitiramibu ushobora kuba wakwandura malaria, ariko bikurinda kwandura malaria ku gipimo kiri hejuru cyane. Ariyo mpamvu tuvuga ngo nta buryo bumwe bwizewe bwo gukoresha bwonyine ngo ubashe guhangana na malaria, ahubwo ni ingamba zikomatanije. Icyo gihe dutanga inama ko hazamo gufunga amadirishya hakiri kare tukimara kugoroba, kugira ngo imibu itabasha kwinjira muri salo hahandi udafite inzitiramibu. Tukagira inama ko abantu bambara imyambaro ifite amaboko maremare mu gihe bazi ko bari butinde hanze, kuko nk'umuntu utinda wenda mu kazi se, mu nzira, abacuruza, abakora mu biro cyangwa se batembera baganira mu kabari n'ahandi, aho bose baba bicaye hanze ntabwo bakiranye inzitiramibu. Ikigero mu ushobora kuba wakuruma mbere y'uko ugera mu rugo, ngira ngo n'izo mpungenge nabwira ntabwo ari uko inzitiramibu zidafite umuti uhagije, ahubwo ni uko imibu nayo ishobora kuba yarahinduye imiterere yayo ikaba izi neza ko hano ari inzitiramibu itabuze kubona umuntu igategereza uburyo ibasha kumuruma mbere igihe. Niyo mpamvu rero turi watanga nanone inama zihariye kugira ngo abantu bakomatanye ingamba zitandukanye nk'uko maze kuzibabwira, ari abakura ibihuru ku hafi y'ingo zabo, ari abakuraho bya bizenga biretsemo amazi ku ngo zabo kugira ngo ya mibu itabasha kubona ahantu yororokera, gufunga amadirishya hakiri kare nk'uko maze kuyivuga, ndetse n'inzugi kugira ngo imibu itabasha kwinjira, kwambara imyenda miremire igihe uzi ko uri butinde hanze. Ariko hari n'icyo Fidele akomojeho namushimire, hari umuti avuze w'amavuta wisigwa. Iyo ni imiti ubu twatangiye kuyitanga mu karere mu turere tw'Iburasirazuba kugira ngo abenshi wenda baza no guhamagara abantu avuga neza ko babona ari imiti ibafasha ibagirira akamaro. Umuti ushobora kwisiga ku maboko cyangwa se ahandi hantu hose hadatwikiriye, ikabasha kwirukana imibu mu gihe cyose utaragera mu rugo iwawe mu nzitiramibu, cyangwa se cyagiye wicaye mu kabari, cyagiye wicaye muri salo mbere yo kujya kuryama, ukaba wakwifashisha ayo mavuta wisiga akirukana imibu. Ubundi buryo nanone nasobanura nk'abana bato cyane, hari igihe ushobora kumuryamisha watebeje neza inzitiramibu, ariko kubera uburyo ashobora kuryamamo butandukanye ugasanga inzitiramibu abashe kuyisunika n'akaboko asinziriye, ugasanga imuvuyeho, bityo rero umubu ukaba waza ukamuruma mu gihe asinziriye. No ku muntu mukuru ushobora kuba byabaho akaba yamanuye inzitiramibu ye neza akayitebeza, ariko kubera ko imiterere wenda y'igitanda ryamyeho imizitirano ivaho ntabwo byavanaho ko ubu ushobora kuba muruma mubonye muciye urwaho se ni ibintu bishoboka
mbere yuko wamukomeza
inzitirano yonyine ntabwo ihagije ni uburyo bwo bugomba gukomatanya ari ugutera iyo miti mu nzu n'izo ngamba zo zimaze kuvuga zose tukazihuriza hamwe
mbere yuko wamukomeza nagira ngo mbabaze nko kuri iyo miti cyangwa se ayo mavuta umuntu yise imiti yavanga n'amavuta cyangwa se amavuta yakwisiga kugira ngo yirinde ko imibu imuruma ayo mavuta n'umwana ashobora kuyisiga ahantu hose mu maso ku mubiri ni amavuta akozwe mu bintu navuga by'ibyatsi cyangwa se ni amavuta ya kizungu kuko hari amavuta bavuga ko agenewe abana n'amavuta agenewe abantu bakuru aya mavuta nta kibazo ashobora gutera ku ruhu rw'umwana niba yaragenewe abantu bakuru cyangwa n'aya bose
ni amavuta ashobora gukoreshwa n'abantu bose gusa byumvikane ko buri gihe cyose ikintu kigiye ku ruhu rw'umuntu arushaho kuba byagira ingaruka bidateye n'uko ari umwana ahubwo ari uko uruhu rwe rutabasha kwakira neza icyo kintu usizeho kugira ngo n'amavuta bisanzwe cyangwa isabune ushaka uruhu rwe rutakwakira ayo mavuta cyangwa isabune ukoresheje icyo gihe bisaba ko wahindura ariko muri rusange ni amavuta yemewe yakoreshwa n'abandi bantu bose gusa ubu ngubu bikorwa mu buryo bw'abafatanyabikorwa ba minisiteri y'ubuzima batangiye kugenda begereza abaturage iyo miti amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi batwika bikarekura umwotsi nawo ushobora kuba wirukana imibu bikorwa mu bintu bitandukanye hari ibikorwa mu byatsi hari ibikorwa mu bindi bintu bitandukanye bagenda bahindura ariko byinjizwa mu gihugu byamaze kugaragaza ubuziranenge ko nta kintu byahungabanyaho ubuzima bw'ababikoresha ibyo rero birakoreshwa mu gihe butandukanye ariko nk'uko Fidela yabivuze ntabwo birabasha kugira ahantu hose ariko ingamba ziriho ni uko byegereza ahantu hose hatandukanye
yari yabajije niba n'urukingo
yabajije n'ikibazo kijyanye n'urukingo kugeza uyu munsi urukingo rwa malariya ngira ngo abakurikira ibitangazamakuru bavuze ko ruhari ariko ntabwo rurabasha kugezwa mu bihugu byose kugira ngo rubashe gukoreshwa mu buryo bwemewe ubwo bafashe ibihugu bikeya bagikoramo ubushakashatsi ngo barebe ko rwakoreshwa neza ubwo rero nta gushidikanya ko mu Rwanda naho rushobora kuzagira vuba kuko tubona ko natwe ari ingamba ihamye yadufasha kwirinda malariya ariko kugeza uyu munsi mu Rwanda ntabwo zatangiye gukoreshwa nk'uburyo bwakingira abantu turakomeza rero gukangurira abantu ko bakoresha uburyo busanzwe bundi bumenyerewe inzitiramibu isuku aho batuye gutera imiti n'izindi maze kuvuga ikindi yarakomojeho ni ikijyanye no kwibaza tese ni gute twaba dutera iriya miti mu turere tw'iburasirazuba mu majyepfo ese niho honyine gusa hababaye nk'uko nabivuze niho tubona malariya iboneka cyane kurusha ahandi ariko naho kubera amikoro make ntabwo tubasha kubona imiti ihe uturere twose naho mu burasirazuba navuze cyangwa mu majyepfo ntabwo ariko hose turabona ubushobozi bwo gutera imiti muri utwo turere twose nk'uko tuzi ko ari ingamba ikomeye yafasha kubera amikoro rero aba adahagije tugenda duhitamo uturere dukurikije imibare y'abandura malariya buri kwezi hanyuma tugapanga nyine aho dutera imiti dukurikije ubushobozi mpamvu bavuze ati kera twabonaga abantu baziteraga imiti muri saro n'ahandi niko kombere haterwaga imiti mu turere twinshi ariko iyo miti yari ihendutse bigatuma tubasha kugera mu turere twinshi tw'igihugu uko rero imibu yagiye ihindura isura yayo kubera nayo gushaka uburyo yakwirwanaho ngo iticwa n'iyo miti yagiye ikora ibyo twita ko ari resistance kuri iyo miti ku buryo byagiye bituma tuva ku miti ya kera twakoreshaga yari ihendutse tukajya ku miti ihenze bityo rero ugiye ku muti ihenze cyane birumvikana ko ubushobozi iyo budesa buzamuka nabwo ntabwo ubasha gutera umubare w'uturere nk'uwo twateragamo dufite rero uburyo buhagije twagombye gutera ubundi muri bukarere kose ariko kubera amikoro makeya bihitamo uturere tuzahaye cyane kurusha utundi
abaterankunga se ntibakifasha mu byerekeranye no kurwanya malariya hari ibigega byajyaga bifasha kurwanya malariya bagatanga inzitiramibu ku buntu bagatanga n'iyo miti ubu ntago bigikorwa
biracyakorwa nka mbere ariko nk'uko nari mbikomojeho namwe mwabivuze ko imibare yiyongereye cyane. Niba mbere twarakiraga wenda abantu 1,800,000 barwaye malaria ku mwaka, tukaba tugenda kuri 4,000,000 z'abantu barwara malaria ku mwaka. Byumvikana ko ubwo uko imibare izamuka niko n'amafaranga ingengo y'imari igomba kugendamo, kugira ngo tugure ibipimo bya laboratwari, tugure imiti ihagije abantu, niko bigenda cyane. Bigatuma rero ubushobozi nubwo abaterankunga abafatanyabikorwa batandukanye baba bagihari, ariko uko ibikenera byinshi kurushaho niko amafaranga agenda amakeya. Ntabwo zero ko abatangaga inkunga bavuyeho, nubwo bagenda bagabanya ayo batangaga ariko baracyeho, ariko ntabwo bigihwanye n'ibyo dukeneye.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije kumbe mirongo
ibiri. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe.
Ku
Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Radio yanyu Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri isanga, aho tuvuga ku buryo bwo kurwanya indwara ya malaria cyane cyane mu Rwanda. Nagira ngo twongere twakire abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Iri Defense.
Yego, mwiriwe.
Mwiriwe neza. Iri Defense nde? Urahagana he?
Nk'abose.
Yego.
Ndi mu Rwanda mu Karere ka Gasabo. Murenge wa Kimihurura.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mbere yo kugira icyo mvuga, nyine nagira mbanze nshimire Radio Ijwi rya Amerika. Kuko muri ino minsi cyane cyane mu bihe twarimo by'amatora, ntitwabonye amahirwe menshi kubera umwanya ariko mwabaye hafi Abanyarwanda, kandi nibo mukibikora. Nyine aho ngaho mbanze mbashimire. Ikindi nshaka kuvuga ni inyunganizi, kuko izi nzitiramibu baduha twose njyewe nyiraramo neza. Ariko nkubwije ukuri, abantu barwara malaria n'ibicamo nkabibona yinjira. Niba rero babanza kuzipima mu by'ukuri ngo bamenye ubuziranenge bwazo, niba koko zibasha gukingira imibu, simbizi. Kuko twebwe byonyine bakabanje Minisiteri y'Ubuzima ibanza ibimenye ko batanze inzitiramibu, ndibuka nko mu mezi angashize kwarazifashe ku buryo umuryango wafataga inzitiramibu byibura zizamara nk'imyaka ine. Ariko nkubwije ukuri, tuziryamamo imibu igacamo tureba, kuba tubwira ko zikoranye umuti ntabwo tubibona. Ahubwo nge nkaba numva niba zidashoboye baduhereza indi miti yo kujya tufurana n'izo nzitiramibu nk'uko kera zabagaho, izo bitaga karishya, tukazifurana n'izo nzitiramibu twabaga twaguze bizwi neza ko nta muti ubamo, tukazizera ijana ku ijana ko umuntu ari buryamemo nta mubu uri bwinjiremo. Ubundi ibyo bidakozwe, ahubwo ubwo bongera imiti yo kuyivura, kuko inzitiramibu zo ntazo dufite rwose. Ntabwo bigaragara ko zikingira, ahubwo kinjiramo ureba gutya, niyo waba warawimanitse. Cyakora wenda kubera ubukana uriya muti ufite ikiva mu ishashi, uranokera n'umubiri uyinjiyemo ku buryo yirenza nk'icyumweru nta mubu ushobora gukandagiraho. Ariko indi minsi ikurikiyeho rwose imibica muyireba. Nkaba nasaba Minisiteri y'Ubuzima rero kubanza ikagenzura ubuziranenge bwa supanete baduha, wenda wasanga bareba amasoko bakareba inganda zibaciye make, ariko nibite kureba ku buziranenge bw'inzitiramibu baduhaye. Basanga rero iyo miti bavuga ko zikoranye itamara igihe kirenze ukwezi, bakadukora indi miti tuzadufurana nazo ubundi tukareba ko bwake kabiri. Naho ubundi imibu ntabwo zirazikingira imibu rwose.
Kandi hari ikigo gishinzwe ubuziranenge? Hari ikigo gishinzwe ubuziranenge kireba ibyinjira?
Ikigo n'ubundi turakizi kirahari, dufite za suruduwire n'ibindi bintu bicuruzwa gihari, ntabwo tukisanzwe tukizera bihagije
ibintu byinshi biri ku isoko biratubangamira kandi gihari, ahubwo twe badushyiho plan B tukamenya yuko niba iyo nzitiramibu itadushobokeye tugira iyo miti karishye tugafurana na supanete, tukizera yuko umuntu araye muri supanete nta mubu uri bumwinjire mu ijoro. Kuko muganga nubwo avuga yuko ngo ari abayikoresha nabi ngo bakayita ku ruhande ngo ibikinjiramo ni bake cyane, nkange urumva ndi mukuru kumva gutereza neza supanete ariko ngezemo nkumva imibindi mu matwi n'ahandi bayanyuze bayinjiye muri supanete, kandi ubwo urumva baraziduhaye n'izindi zirabitse ariko yandika turya urumva ibukuntu abarwayi ba malaria bari kwikuba ku kigero gikabije n'ingufu bashyira murumva n'amafaranga ziriya supanete zigurwa uko byagenda kose ni menshi, ariko bashyireho izindi ngamba zunganira supanete kuko yo bigaragara yuko itari mu bintu biri kudukingira malaria rwose.
Urakoze Defense.
Urakoze.
Twakire na Emile. Emile uranyumva?
Ego makuru cyane kuri America.
Yego, irindi witwa nde urahagana he?
Nitwa mbere na Emile ndi mu Rutana mu Burundi muri Kosumo. Je rero umuntu yavuze cyo kuba mu nzitira mubu no kwisiga amavuta ivyo turabigira cyane, ariko mugabo malaria ni mu biyaya irakara kugufata abantu rwose. Rero twibaza nuko biva no kuyoba ari amazi mabi umuntu azaranywa, kuko mu gufatwa na malaria ubanza kumva ukenyukiwe umubiri wose ukumva utameze neza, kandi bamurisiga amavuta kandi bama uri mu nzitiramubu.
Malaria ariko ntabwo iterwa no kunywa n'amazi nyoye. Ni wa mu
rumba amazi mu biyaya cyo kumena amazi ya ruguru mu misozi.
Oya.
Akenshi amazi yataryoshe.
Oya, ndamuha umwanya kubwire, yatubwiye ko malaria iterwa n'umubu ufite nyine mikorobi winjiza mu mubiri, umubu wariye umuntu urwaye ukawinjiza mu muntu muzima.
Ee, nanye n'ikirege mbaze rwo umuntu yoba yisiga amavuta hanyuma akongera akaba mu nzitiramu nyuma agafatwa n'iyo malaria.
Mukanya yaramaze kugisubiza ariko ubwo araza kugusubiramo muri makeye.
Kandi akandi tugira nyine kline ikara mu biyaya. Ariho imarayika cyane cyabye no hagati mu misozi. Yego murakoze.
Urakoze cyane Emile. Nsabimana turi kumwe. Nsabimana bari bambwiye ku murongo wa telefone ko nawe utegereje. Najya ngo uhijambo mbere yuko duha umwanya muganga ngo asubize. Uranyumva?
Yego ndabumva.
Ye, witwa Nsabimana nde urahagana he?
Mu Burundi. Hello.
Yego.
Bo, nikuvuga ari kuraraba mu muri bihugu byacu indwara malaria kabisa, murabona ko ihaguriye cyane. Ariko nta wuzi impamvu ikunze kwibonekeza cyane, kubera ko nubwo bishika bashakashatsi cyangwa se abahinga bakaba baradone imisegetera kandi n'ibyo katwayironka. Ariko jewe sise nibaza yuko umuntu ashobora kwandurira malaria mu gihe aba ariko aratembera cyanke se ateranye, kiretse meme nubwo mu ngero bishika umuntu iyo mibu ikajya umuntu, ariko nibaze ko no mu gihe umuntu ateranye yuko iyo mibu ishobora kujya umuntu.
Yego, muganga yabivuze.
Yego, mukubwiyemvo rero bwa mbere twosaba abashakashatsi se abahinga babishobora cyane byeze kugira ngo baduhigire ama reference n'ubundi kuyabona ama bayitanga protect yourself.
Ni biki ayo namavuta ni iki?
Bo ni yego namavuta umuntu yipompa ariko aragenda kugira ngo bikunde imibu n'imuzi. Nikuvuga nk'umuntu ngo ayo maprodi yogwizwa cyane ahari karaga genda ndawufise aho kumba n'andi benshi batayifise. Hanyuma icya kabiri murabona ko muri bihugu by'ini wacu usakeshe umuti wa malaria ari umuti bita kinini, twasaba ko niburiburi bogwize imiti, kubera ko iyo umuntu hari umuntu afise indwara rugasanga byaregisa cyane kaba byanse kuri kinini bakamuronderera uwundi muti. Cya kabiri imiti ya malaria kenshi usanga izindi nk'ubu kinini ibigwa amahera menshi ugiye kuyigura igihe agahita umuntu adafise uburyo abandanya gusinzikara. Icyo ni ikibazo ntategereza cyangwa aba abijeje bategerezwa kwicarira. Murakoze,
murakoze cyane Nsabimana. Ye Dr. Aimable Mbituyumuremyi, mwumvise Ildefonse Ntihabose na Emile Ndererimana ndetse na Nsabimana uri mu Burundi, ibyo bavuze najya ngo mubasubize.
Ndakoze cyane ababajije ibibazo bitandukanye. Reka mbere ku cya Ildefonse wavuze ko we aryama mu nzitiramibu neza, ariko akaba abona hari uburyo imibu ishobora kwinjira mu nzitiramibu igatambuka, ku buryo avuga atese ubuziranenge bwa bumeze bute byabanza kugenzurwa. Aha nagira ngo nibutse ko inzitiramibu kugira ngo zinjire zitangire gutangwa, hari inzira zibanza kunyuramo, zibanza gukorwa mbere na mbere n'inganda zihabwa ibyemezo by'ubuziranenge n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS, kugira ngo zibashe kwinjira zijye mu bindi bihugu, nuko ziba zakozwe n'iyo miryango n'izo nganda zemewe zifite ibyangombwa. Kugira ngo igihugu nacyo rero guverinoma y'u Rwanda yemere kuzakira uruganda ruzohereje rwohereza na raporo rwakoze kwerekana ko inzitiramibu zujuje ibyangombwa n'umuti uhagije ku bipimo mpuzamahanga, iyo zimaze kugira mu gihugu rero natwe muri ko tuzitanga tubanza kureba kuko niba ibisabwa byuzuye, harimo kureba ko ya mibu itari minini cyane byatuma inzitiramibu idatangira imibu, ndetse tukohereza ibinzitiramibu nkeya mu laboratwari yo hanze kugira ngo turebe niba kuko harimo umuti uhagije. Ibyo rero ntabwo biba bihagije, hazaho amabwiriza ahabwa n'ubundi abazikoresha. Aho tubabwira tuti niba mugiye gukoresha inzitiramibu mugasanga harimo wenda umwobo munini, muyimenyeshe mbere yuko muyitwara babahindi babahe inzitiramibu, kuko icyo gihe ntabwo dufungura imwe ngo turebe, ahubwo dufata mu nkeya kugira ngo turebe ko zuje ubuziranenge. Agize rero wenda se kaba yafata wenda imwe ifite imyobo minini birashoboka, ariko muri rusange inzira binyuramo ni izo ngizo. Hanyuma umuntu amaze gufata inzitiramibu nanone hari amabwiriza yo kuba yayifura. Hari benshi ubonemo umuti mwinshi agahita yishyira mu mazi akayanika ku zuba kugira ngo wa muti ugabanuke. Icyo gihe wa muti wose ubushizemo iyo uyanitse ku zuba. Inzitiramibu iyo ifuzwe ifurishwa amazi n'isabune itari ingiyi ifu, ntabwo yemewe gukoresha isabune za omo gufura inzitiramibu, nta nubwo byemewe kuyanika ahantu hacuritse cyangwa se hari izuba. Ukwiye kuyirambura ahantu ashashe neza kandi mu gicucu. Ibyo rero bitakozwe nanone hari igihe bigabanya ubushobozi bw'inzitiramibu, ugasanga ya mibu koko iraje ikaba yanahagara kuri inzitiramibu ukayibona, byibasha kuba byabaho. Nyuma nanone rero hari ibyo dukora, aho twatanze inzitiramibu kugira ngo turebe ko za nzitiramibu zatanzwe mu kwezi kwa mbere nyuma y'amezi atandatu ese ziracyafite gukomera kwazo, ese ntabwo zicika vuba cyangwa ya myobo ngo igende ikweduka. Ibyo rero byose birarebwa arumva ge ntabwo twamenya ku munsi wa mbere inzitiramibu ziza, ariko nyuma y'amezi atandatu zitanzwe tugenda tureba koko tugafatamo nkeya tukareba uko zikoreshwa niba koko zikiri nzima. Iyo dusanze ibibazo tubimenyesha uruganda cyangwa se abazigurishije tugatanga raporo twerekana ko zaba zifite ikibazo.
Ubundi iyo zimeze neza zimara nk'igihe kingana iki?
Iyo inzitiramibu ikoreshejwe neza igafurwa neza nk'uko twabivugaga imara hagati y'imyaka itatu. Hanyuma ikindi twavuze n'ubundi ni uko twibukije ko ntabwo inzitiramibu ari ikintu kimwe twavuga ngo kirahagije guhangana n'imibu. Niyo mpamvu twavuzemo ubundi buryo butandukanye ngira ngo ntakongera gusubiramo, ariko hari ubundi buryo bwinshi bukwiye gukomatanywa no gukoresha inzitiramibu neza.
Hanyuma gatoya akabazo gatoya, uriya Emile Ndererimana yavugaga yabazaga niba nta muti yameshesha abanza hari imiti bajyaga bakoresha mu kumesa inzitiramibu noneho zikongera ubushobozi.
Mbere hakoreshwaga uwo twe tumenyereye witwa karishya. Uwo muti watangaga mbere hakibaho inzitiramibu zidakoranye umuti. Icyo gihe umuntu yahabwaga inzitiramibu ariko akaba yanagura umuti ku ruhande ayifurisha, nyine yo kuyikarisha kugira ngo ibashe kugira koko imbaraga zihagije. Aho rero hagiye inganda noneho zikora imiti, zikora inzitiramu z'imiti, iyo miti itangwa ku ruhande ntabwo ikiboneka. Ku buryo ntabwo umuntu ngo nagenda kuri karitsiye ntabwo yanayibona ubu ngubu, kuko ubu ntabwo zigikorwa kubera ko haje izo nzitiramibu zikorwa ariko zikoranyemo wa muti baguraga bakongeramo. Icyatuma genda bavuga ati gira akamaro no kwenda buri mezi abiri cyangwa buri kwezi cyangwa se uko avuze yawushyiragamo, ariko ngo washyiramo wa muti umara igihe kirekire. Byumvikane rero ko iyo wayicyangwa ukanabwiye ugakoresha ya matone ukanababwiye cyangwa se ukandika ku gusoba kugira ngo yome vuba, wa muti wari kumaramo ya myaka ibiri ushobora gusanga umaze n'icyumweru kimwe gusa, wa muti wa mbere ashyizemo isabune ukavuguta ugasanga wa muti wose ushyiramo umunsi wa mbere. Rero ko ntabwo izavuga ngo nubwo yaryamyemo neza ntabwo izakora akazi kawe neza, kuko wayishyize mu buryo butari bwo, cyane cyane yifuye cyangwa se uyanika kuri rya zuba nyinshi ihita yimaramo wa muti ako kanya. Emi rero yanabajije avuga ati ese ibintu bijyanye na kunywa amazi mabi ko mbona hari byaba nabyo biri kutuma malariya izamuka cyane, ngira ngo rakimusubijeho mu by'ukuri ntabwo amazi mabi ariyo atera malariya, ahubwo twavuze ko amazi areka ahantu hirya no hino mu aho dutuye ni indiri cyangwa se ni ahantu imibu ibasha kororokera muri ya mazi aretse ahantu hatandukanye, ntabwo ari ukuyanywa. Hanyuma rero ya mibu uko yororotse niyo igenda ikaba yarya umuntu wanduye malariya ikamuvanamo uduko dutera malariya twitwa plasmodium. Malariya iterwa n'udukoko twitwa plasmodium dukwirakwizwa n'imibu iba yarumye umuntu wamaze kutwandura. Yumvikane rero neza aho malariya ituruka, iterwa na plasmodium, ni agakoko gato cyane kataboneshwa amaso y'umuntu no mu maraso y'umuntu kakaba kanaba mu mibu itandukanye. Iyo rero umuntu utanduye urumye umuntu wanduye indwara ya malariya uba ushaka nk'amaraso yo gutuma amagitaho akura neza, bituma rero ivanamo na twa dukoko twa plasmodium, waruma undi muntu kabiri utanduye malariya umuvuga ahita umwanduza malariya. Ikirango kirumvikanye. Hanyuma iby'ayo mavuta rero byo kwisiga nibyo koko amavuta arahari, nayavuzeho bita ama repellent yano akivuzeho yitwa yari abaje bwa nyuma izina rye
Nsabimana
Imana yavuze ku ma repellent ni amavuta cyangwa se ni ibintu bya byose byirukana imibu bisuka bituma ijya kure. Hari ibiti tumenyereye dukoresha mu majaride mu busitani bwacu bifite ubushobozi bwo kuvana imibu, harimo nk'izi nturusu, harimo ibyitwa cyayi cyayi n'ibindi. Iyo ni ibiti ifite ubushobozi bwo kuba byakwirukana imibu ikaba yajya kure y'aho uri, ariko babasha kuba bakoramo n'amavuta yo kwisiga cyangwa se amaparufe yo kwisiga. Ikigereyo uyishyize ayo mavuta kuri muri ibyo byatsi bitandukanye bibasha kuba byakwirukana imibu byibasha kukugeraho nubwo waba utaragera mu nzitiramibu. Ibyo ni byo tugira amako umuntu ubishoboye yagombye gukomatanya izo ngamba zombi, ntabwo mu nzitiramibu gusa ngo arekeraho, ahubwo anamenye ko imibu yabasha kumuruma mbere yuko agera mu nzitiramibu, cyangwa se koko nk'uwo Defense bavugaga niyo kubona imibu yatangiye kwinjiramo yaba afite amavuta yayigatuma nubwo umuwawe umwinjirana utabasha kumuruma kuko uzasanga yishyuzuye amavuta. Hari uwabajije rero ibijyanye na kinine kuba ihenze
imiti,
ngira ngo ni imiti itandukanye ivura malariya bitewe n'igihugu icyo ari cyo. Mu Rwanda ubu ngubu dukoresha imiti navuga ko ari ubwoko butatu mu kuvura malariya. Hari imiti y'ibanze y'ibinini bamenyeye ko bayita ngo ni Quartem, ariko none ni Artemether Lumefantrine. Ni imiti ikomatanije ariko tumenyeye ko bayita Quartem. Ni imiti ifasha mu gihe cy'iminsi mikeya igeze kuri itatu ukaba ukize malariya. Iyo rero ni imiti iduha abantu bose bafite malariya yoroheje. Iyo ufite malariya rero y'igikatu tuguha indi miti inyuze mu buryo bw'inshinge ari bita artesinate, cyangwa se tukaba twaguha indi miti yitwa kinine inyuze mu nshinge se cyangwa se inyuze mu binini. cyane cyane ngo n'abantu batabasha gufata ya miti ya mbere nk'abagore batwite ntabwo bemeye guhabwa iyo miti ya mbere navuze yitwa Quartem bahabwa ahubwo imiti yitwa Kinini. Abantu bafite n'ubundi bimenyetso rero byo kuruka batabasha kumira ibinini tubasha kuba twabaha ya miti y'inshinge nabwo yitwa Artesinate. Rero ni imiti itandukanye ariko mu Rwanda kugeza ubu nk'uko nabivuze ni imiti itangirwa ku bajyanama b'ubuzima. Iyo ufite malaria yoroheje uhabwa imiti nta kiguzi utanze iyo uri mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri by'ubudehe. Bivuga ko nta muntu wavuga ko ahendwa n'iyo miti mu gihugu cyacu cyakora no mu bindi bihugu byo bishobora kuba igurishwa. Hanyuma iyo uri mu cyiciro cya gatatu n'icya kane ubwo nta muntu ubasha kubona ubushobozi bwo kwivuza. Iyo ufite mituweli cyangwa se ubundi buryo bwo kwivuza hari igiciro ugomba gutanga ariko nacyo mu by'ukuri kidahwanye n'agaciro k'uwo muti kuko usabwa gutanga gusa amafaranga 200 y'u Rwanda niyo basanzwe ufite malaria ugiye kwivuza ku mudugudu ku mujyanama w'ubuzima akaguha ya miti utanga amafaranga gusa 200 ifite ikarita ya mituweli. Mu gihe ubundi ari imiti ishobora no kuba yagera ku 500,000 ubariyemo n'igipimo cyo kugusuzuma. Byumvikana ko ni imiti yegerejwe abaturage cyane. Turashimira Leta y'u Rwanda ko yegereje koko ubuvuzi abaturage bose. Cyakora iyo ugezeyo udafite ikarita ya mituweli kugira ngo tunakangurire abantu kugira ubwo bwisungane iyo basanzwe ufite malaria ho baguca amafaranga 500,000 ariko bakanakwigisha ko ukwiye gushaka ubwisungane mu kwivuza. Ariko nawe murumva ko mu by'ukuri ntabwo ahwanye n'agaciro k'imiti cyangwa se cya kizamini bagukoreye wagombye kubitanga menshi arenze angayo. Muri make rero numva ko mu gihugu cyacu ntabwo twavuga ko ubuvuzi bwa malaria buhenze ku muturage cyakora Leta y'u Rwanda yo iravunika igura imiti kuko yo igura ku giciro gisanzwe ariko ikayiha abaturarwanda abanyarwanda ku giciro cyo hasi cyane navuga bigiye kumera nk'ubuntu.
None abo bajyanama b'ubuzima batanga iyo miti ni ukuvuga ni imiti abantu banywa mu kanwa ntabwo ari inshinge?
Yego, urakoze cyane. Iyo miti abajyanama batanga ni imiti yo kunywa mu kanwa ntabwo arabasha kubona ubushobozi n'uburenganzira bwo gutanga imiti mu nshinge. Nibutse ko bafata imiti y'inshinge ni abagize malaria y'igikatu kandi tuzi neza ko malaria y'igikatu ni indwara ikomeye yagombye kuvurwa n'umuganga wihuguriwe. Ariyo mpamvu umujyanama we iyo abonye ufite malaria y'igikatu ahabwa amabwiriza ko ahita akohereza ku kigo nderabuzima kimwegereye cyangwa se ku bitaro kugira ngo ahabwe ubuvuzi bunoze.
Twakire na Frederic, ndabona turimo tujya ku musozo, ndibwira ko ushobora kuba ari we turi bwakire wa nyuma. Frederic, uranyumva? Frederic, turi kumwe ku murongo wa telefone. Ndumva Frederic atarimo kumva, ashobora kuba telefoni ye. Urahagana hehe, irindi ryawe ninde?
Merereye mu murenge wa Burega, nitwa Frederic, ntawe yirusha intege.
Ikibazo cyawe vuba vuba.
Nagira ngo mbaze muganga nk'uko babashije kudukorera inzitiramibu umuntu ashobora kuraramo.
Komeza, amasaha aragiye. Ndumva
ikozwe muri supanete ku buryo umubu utakwibasira mu gihe wambaye uwo mwenda.
Uravuga niba bashobora ubwo babonye inzitiramibu zifite umuti niba hashobora kuboneka imyenda? Ntabwo turimo
nicyo kibazo namubazaga. Nane ikindi kibazo cya kabiri nasoherezagaho kumubaza ni ntantu mu cyaro haba hataboneka kuriya batera umuti wongera ukana muri supanete byagenda gute kubera ko zisaza bakaba icyo bazimara
icyo gihe bafata izindi? Reka mpumwanya muganga mu gusoza, ni amasogonda make yasigaye, nagira ngo musubize Frederic muri make cyane.
Inda yabasha kuboneka ikora nk'inzitiramibu. Icyo ubu ngubu ni uko gusa tugira inama nyine ko wakwirinda niba uri hanze ukaba wakwisiga amavuta twavuze cyangwa se ugatahakiri kare imibu itaratangira kurumana kuko ikunda kurumana cyane cyane mu masaha y'ijoro.
Reka mbashimire cyane rwose.
Kuboneka nk'uko nyawe tumutubije ko iyo umuti ushizemo ya myaka ibiri ishize ibyiza wagura inzitiramibu y'inzitiramibu cyangwa se ugahabwa indi na porogaramu y'igihugu yo kurwanya malariya kugira ngo imbuga ya mbere.
Reka mbashimire cyane rwose muganga Mbituye Muremyi Aimable, nshimire n'abo twari kumwe bose n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Mwese mwese tubifurije kugira ubuzima buzira umuze. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi kuri Radio Ijwi rya Amerika.